inshallah.
Here's another one. Yeah.
Lakini kwa wanangu wanaosema ya kwangu kinitukana tutagombana. Mapenzi siyataki shalia sana, nilisha susiwaga paka kamwana.
Baba yaga kitambwa tujaonana.
Of course nina mambo mengi ya kufanya, yani chuma kwa chuma vita umana. Ugepanua mawazo tukinazama. Wende kitha ubi show, unajali kuvaa hauna ghetto. Boya shikaji na wanafiki, shachala kuwamini wanasiasa, shachala kubisana bisiana, shachala shabwa na soka la bongo, shachala 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 afkata kinya kiusa la kichaga, shachala shachala hizo mambo za kitoto shabwaga, shachala shachala kuwaza tunginikiwa kwenye ibada, shachala shachala matusi kendo nisha kuwa baba.
Thanks to God, the pons na vota. Nisha chaga kuwaza kufa. Na bomoa kutana jenga nyufa. Na ukibisha tunakufa.
Nisha chaga maneno mitendo tu. Pesa kiwa mingi kufumua mijengo tu.
Kaleza pesa ya mbongo, bolingo msondo, kamata toto ya bongo, kiwete tupa magongo.
Shikaji na wanafiki, shachala kuwamini wanasiasa, shachala kubisana bisiana, shachala shabwa na soka la bongo, shachala 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 afkata kinya kiusa la kichaga, shachala shachala hizo mambo za kitoto shabwaga, shachala shachala kuwaza tunginikiwa kwenye ibada, shachala shachala matusi kendo nisha kuwa baba,
shachala.
Free and nay, free and nay, free and nay, free and nay, free and nay.